Exclusive to Say the Hype Man.
Let's have one's a big. Kumutimana Dina. I'm a whole end of shit. The same offend them for tea. Fipa Yabanto.
Fipa Yabanto.
Police in a pasta. Same on a teacher. Bagadi Pira Bantu.
Bagadi Pira Bantu.
Madam Bondi. The same on a landlord. Eba kweleka pipi.
Eba kweleka pipi.
Basi deriva. Naba pongoshi. Bawama na mane.
Bawama na mane.
Nchudi lemo. Damu anchushe. Nchudi lemo. Na DJ na masile queen eba chonge nimbo baby mama na dokota nisemu na bamani eba puisisha mane ama neba mkomboni nisemu na trafiki eba londa behavior nchudi lemu awe Chaji, big. Better mwadi behavior vye. Na ene mwene ndamba vende izi mwole la ne mwene boy. Big baya na ena bakamba. Na sheta. Na suma pushi mkwa pata rese kano kuseka bakamba. Achitarefu afika manomo. Atifika manomo vila mwi vila bagero nga konwa. Nchudi lemo. Lesa wabonze. Lesa wabonze.
Damu
anchushe.
Lesa wabonze.
Mining.
Bashi Ebureo.
Tabuda Gapondo.